Hili game mina lijua kata tasnyanza licheza kadem bado hajakuwa mwali ambe bado hajachezwa nite protege wa HBC au unit ya kwanza kaniusa ni it's been years tangu siku nilipoanza enzi za muziki ni hobby kabla ya turn biashara kabla limelight enzi FM na galaxy kimala kabla is FM rhymes catch tender mina chora kabla kina mam album wajanza gonga na kala tangu game changa promoter mali kipanga game mlangoni unalipa ndani si hatari unapanda Casio bills Vegas kaka diamond janza jazo for jamia janza leo ala tujanza lipo fedha enzi game cha watu lele bunda kwenda studio na kuna cha computer ngoma inaundwa kwenye kibo zizo bongo mziki yo shika tarabu na bolingo sindo chanzo champaka ikafa tarabu na bolingo
hili game hapa nilipo mabadiliko nisojua nani na baro ni pongo ninasaka mshiko nope vitu flani hili game hili game hili game 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 ta hili game hili game hili game 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 ta
sote na tough kama enzi nature alivoimba la squeeze kutafuna ndaf kisha kwa nyota kawaida media zote sharp studio artist anaenda na ndinga video moja nguvu show bila million 3 hajagonga to game ya kisasa yendi bila AJ na Nisha nekeza pesa bila hivyo there's no way talipa fans asifi mistari tena nowadays kichupa I'm na vina mna MCs tena nowadays ni rapper zamani hakuna manager babtala alikuwa mshikaji tu squeeze brother fella so manager na kipaji tu dude the jinsi game ulivyo change zamani was for the love of the game now for the change kila tume kwa msanii wachache ndio nye vipaji na ukuta viskii kozilio Tokyo anahitaji mtaji wengi wababaishaji ndio maana uvutii watazamaji game gani ya kuiga wa popo na south mbona watu wengi
hapa nilipo mabadiliko nisojua nani na baro ni pongo ninasaka mshiko nope vitu flani ilige 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 gem 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 ta ilige 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 gem 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 ta
Wengi mwashinda kukosefu wa nidhamu Wengine wamedunda show ya beef na radio FM Hata kangumu jifunzo simlete pozi shabiki Sije kakukosti ukanguka fani kawa ndo basi Wengine wakali kaki na mimi lando watu nazali Lolo kuwa nazali maskini leo mateja tari Bola sikuwa nazali kuliko nge kwa sina mistari Na ufanya di leo niwepo na heshima ya ulegendari Kwenye game wengi wamekuja metamba na wameniacha Ngoma zijachuja bado tu zina bamba na zina miaka Na kama ni stanza bado tu zina tungwa za watika Kabla hizi kampuni ya zianza mwaga mpunga tunoshika Leo adika Mpeni tumo tuko pamba wanasiasa Amna lolote tumo ili tule mpunga wanasiasa
What a shame
Wenge ujajenga mekimbili ya kuendesho Kiona ndinga uneza iso na ishi majumba
mdorofa Imetoka kwenye mfoto Hapa nilipo mabadiliko Nisojua nani na baro ni pongo Ninasaka mshiko nope vitu flani Hilige, hilige Hilige mgem gem gem ta Hilige, hilige Hilige mgem gem gem ta
Hili game mina lijua kabla tasnyanza licheza kadem bado hajakuwa mwali ambe bado hajachezwa nite protege wa HBC au unit ya kwanza kaniusa ni it's been years tangu siku nilipoanza enzi za muziki ni hobby kabla ya